Iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye muri iki gitondo cyo kumunsi w'Imana. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo. Dutangurira ku makuru avuga hirya no hino akurikirwa n'ikiganiro ejo. Mu gice cya kabiri ntimutangwe mu kiganiro dusangira ijambo guhera isaha 10:00 gushika isaha 12:00 n'igice zo mu gitondo. Turabahaye ikaze ku ijwi rya Amerika, mwumvirize amakuru avuga muri iki gitondo.
Mwaramutse Fideli, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo, ni Edi Rwema ubasuhuza. Mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ibibazo by'umutekano muke ahanini bishingiye kuri politike, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda avuga ko abayobozi b'u Burundi ari bo nyirabayazana y'ibyo bibazo. Ibyo yabivugiye mu muhango wo gushimira abantu 17 bagize uruhare mu kurokora abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Mu ijambo rye, Perezida Kagame yanenze yivuye inyuma mugenzi w'u Burundi ku bwicanyi bumaze iminsi bubera mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Kagame ntiyari yiminwa mu kuvuga ko ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza buri nyuma y'impfuza abarundi imbere mu gihugu umunsi ku wundi. Muri uwo muhango, umukuru w'u Rwanda yashimangiye ko aticuza kuba yakomoje ku kindi gihugu mu ruhame, naho ku kuba u Rwanda rushinjwa kutihanganira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida Kagame yibaza icyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe baba bavuga. Ku rundi ruhande ariko, ashimangira ko n'abatsembye imbaraga y'abanyarwanda bihanganiwe uboshye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Kuri we ibyo abifata nk'igitutsi. Avuga ku kibazo cyo gusimburana ku butegetsi adasiba kubazwa n'amahanga, umukuru w'u Rwanda avuga ko abirirwa bamubaza basa nkaho aribo bategeka Afurika. Yongeye gushimangira ko ntawagombye kugenera abanyarwanda uko babaho. Mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika ishami ry'Icyongereza, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Alain Nyamitwe yavuze ko ari amakosa kugereranya amahano yabaye mu Rwanda n'ibibera mu Burundi muri iki gihe. Nyamitwe yavuze ko nubwo igihugu kimaze iminsi mu bibazo kubigereranya n'ibyabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 ari ugukabya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zitewe impungenge n'ubwiyongere bw'ubwicanyi mu gihugu cy'u Burundi. Mu itangazo yashyize ahagaragara umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Kirby, aramagana iyicwa rya Willy Nzitonda. Kirby yatanze ubutumwa bw'akababaro kuri Pierre Claver Mbonimpa, anibutsa ko umukuru wa Mbonimpa nawe yishwe mu kwezi gushize kandi ko na Mbonimpa nawe ubwe yarashwe ariko akarusimbuka. Muri iryo tangazo, Kirby yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangayikishijwe cyane n'ubwicanyi bugenda bwiyongera mu Burundi hagati y'inzego z'umutekano, imitwe irwanya leta ikoresheje ibirwanisho n'indi mitwe y'abicanyi. Yongeye ko impungenge zituruka kandi no ku magambo yavuzwe muri iyi minsi n'abategetsi bamwe na bamwe bahembera urugomo. Uyu muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga hano i Washington aremeza ko amategeko Perezida Nkurunziza yahaye inzego z'umutekano yo gukoresha ingufu zo kwambura ibirwanisho ababitunze batabifitiye uburenganzira nayo ashobora kuba intandaro y'ubwicanyi bukomeye bushobora guhitana abantu imbaga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba rwose ikomeje ko guverinoma y'u Burundi yareka uwo mugambi wo gukoresha ingufu. Amerika irasaba kandi guverinoma n'abatavuga rumwe nayo kureka ku mugaragaro gukoresha urugomo n'ubwicanyi no kwemera kuganira nk'uko bisabwa n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi, Afurika yunze ubumwe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Misiri Sameh Shoukry yabwiye itangazamakuru ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu bitigeze bigira amakuru y'iperereza biha igihugu cye ku ndege Metrojet y'Uburusiya yaguye muri Misiri. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru i Cairo, umurwa mukuru wa Misiri, Shoukry yavuze ko kugeza ubu nta rwego na rumwe rw'iperereza rwari rwabaha ibimenyetso bigaragaza ko iyo ndege yahanuwe n'igisasu cyari cyitezweho. Kuri we ngo yari yizeye ko ayo makuru akwiye gusangizwa igihugu cye kugira ngo byorohereze iperereza. Kuri wa gatanu, itangazamakuru mu gihugu cy'Ubufaransa ryavuze ko agasanduku k'umukara bita black box k'indege Metrojet yaguye mu gihugu cya Misiri kagaragaza ko iyo ndege ishobora kuba yarahanuwe n'igisasu. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byavuze ko ako gasanduku kagaragaza ko nta kibazo na kimwe cyumvikanaga muri iyo ndege ubwo yari mu kirere. Ariko nyuma y'iminota 24 iri mu kirere nibwo humvikanye urusaku rukomeye. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yahagaritse by'agateganyo indege zose z'ubucuruzi zijya mu Misiri. Yafashe icyo cyemezo bisabwe n'umuyobozi w'ikigo cy'iperereza FSB Alexander Botnikov kugira ngo babanze bamenye neza icyateye iyo mpanuka.
Arakoze mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza. Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umwanya w'ikiganiro ejo utegurirwa n'urwaruka mu Rwanda.
Ikiganiro ejo. Abari ku murongo wa Radio y'Ijwi ry'Amerika turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Tubibutse ko iki kiganiro mugikurikira buri cyumweru isa 11:30 na 12:05 za mu gitondo ndetse na 11:05 z'umugoroba kuri icyo cyumweru. Mu minsi isanzweho ni kuwa kane isa 12:00 za mu gitondo. Muri studio ni Jorozene Mugwaneza, Roger Nigena akaba ari uyoboye iki kiganiro. Kimwe n'ahandi ku isi mu gihugu cy'u Rwanda hatuwe n'abantu batandukanye. Aho harimo abenegihugu aribo baturage bacyo bafite ubwenegihugu, ariko kandi hakiyongeramo n'abanyamahanga batandukanye bahisemo kuhibera ku mpamvu zabo zinyuranye. Kuri uyu munsi wa none rero turaganira ku buzima bw'abakongomani, abakaba ari abaturage bo mu gihugu cya Congo Kinshasa batuye mu Rwanda, ndetse tuganire n'aba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo icyo baba babatekerezaho. Ese ubundi abakongomani baba mu Rwanda bababayeho gute? Ese ubuzima bw'abakongomani batuye kandi bakorera mu Rwanda bumeze bute? Turi bwumve n'uhagarariye rimwe mu mashyirahamwe abakongomani batuye mu Rwanda, nawe akaba afite icyo aza kubivugaho. Muri iki kiganiro kandi murakurikira ya kinamico mukunda muri benshi nyiramubandi. Wowe udukurikiye ushobora kuduha ibitekerezo byawe kuri iki kiganiro twohereza ubutumwa kuri 0784 12 82 32 cyangwa se 0728 2 82 32 cyangwa se nanone ukatwandikira kuri page yacu ya Facebook ariyo Ejo Youth Echo, ukaba kandi watwandikira kuri email ejoyouthecho@gmail.com. ikaze mu kiganiro.
Mbona ibiti by'inganza marumbu ngerane urenga hamwe ritarenga, ni mama wambyaye nakwiturikihi. Yego, nitwa Mighty Popo, nkurikira ikiganiro ejo ku Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Abakongomani batuye mu gihugu cyabo aricyo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, hari uburyo butandukanye usanga batekereza ku bijyanye n'imibereho y'abakongomani baba mu gihugu cy'u Rwanda. Ive Nkuye mu Rugenya yanyarukiye mu mujyi wa Goma ho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo agirana na bamwe mu bakongomani ikiganiro.
Pour moi, parce que s'il persiste là, c'est-à-dire, il se retrouve.
Kuri njye ukorera mu Rwanda akaba yaranahagumye ni uko yinjiza. Tugomba kureka imyumvire y'uko gukorera mu Rwanda ari ikibazo. Icyangombwa ni ukugira imikorere n'icyo ukora. Ni amahirwe ku bakongomani kubyaza inyungu igihugu gituranyi.
La plupart des docteurs sont des Congolais. C'est un acquis pour le Congo car nous avons des étrangers qui bénéficient des pays voisins.
Ndabizi neza hari abarimu b'Igifaransa benshi n'abaganga kandi nta kibazo bahura nacyo, bakora neza bityo ntitumva wahuye n'ikibazo.
Bo mimi nawaza hayezi kuwa rentable sana.
Akazi abakongomani bakora mu Rwanda mbona kaba katinjiza cyane. Ibyiza ni ugukorera mu gihugu cyawe, hanze waba wenyine cyangwa n'umuryango muba mugomba gukodesha inzu, mukeneye kurya, ibikeneye biba byikubye kurusha uko yaguma hano iwabo. Na akazi keza niba hari icyo kamwinjiriza.
Ko
buri wese akora akazi kajyanye n'ibyo azi ndetse n'uko ateganya kumererwa mu minsi izaza. Kuri njye ukorera mu Rwanda akaba yaranahagumye ni uko yinjiza. Tugomba kureka imyumvire y'uko gukorera mu Rwanda ari ikibazo. Icyangombwa ni ukugira imikorere n'icyo ukora. Ni amahirwe ku bakongomani kubyaza inyungu igihugu gituranyi.
La plupart des docteurs sont des Congolais. C'est un acquis pour le Congo car nous avons des étrangers qui bénéficient des pays voisins.
Ndabizi neza hari abarimu b'Igifaransa benshi n'abaganga kandi nta kibazo bahura nacyo, bakora neza bityo ntitumva wahuye n'ikibazo.
Abo bari bamwe mu baturage babarizwa mu gihugu cya Kongo mu mujyi wa Goma. Ive akabakoze cyane kuri iyo nkuru. Mu gukomeza kandi hari abakongomani baba mu Rwanda bagize icyo bavuga nabo ku mibereho yabo. By'umwihariko akazi bakora ka buri munsi.
Ndi umwogoshi, ntunganya imisatsi y'abagabo n'abagore. Biterwa n'icyo umuntu ashaka. Igiciro gito ku muntu ni 1,500. Njye mpembwa ku kwezi, aya mafaranga arantunze, nkodeshamo n'inzu. Ni ukuvuga imibereho yose nyikesha aka kazi nkora.
Ngacuruza ibintu by'imitako n'ibitenge. Hano biragenda gake gake nk'ibisanzwe. Uyu munsi ushobora kubona menshi, ejo makeya bitewe n'uko abantu baje. Abagaya aka kazi dukora ntabwo ari uko abakongomani bose bo mu Rwanda ariko kazi bakora. Kuko hari abakora mu biro, hari abakontabure, hari abarimu, mbese bose baturutse muri Kongo. Ntabwo twese se dukora akazi kamwe.
Paravant j'étais chauffeur mais pour le moment je suis coiffeur donc je vois beaucoup de différences.
Mbere nari shoferi ubu ndi umwogoshi kandi mbona itandukaniro rinini. Uyu ni umwuga mwiza mbona hejuru y'120 kandi akoreshejwe mu bwenge si amafaranga make wayakoresha mbayeho mu buzima bwiza.
Comme moi par exemple par mois donc paye ça et 20,000 francs rwandais. OK si vous avez l'intelligence
natangiye kwigurira ibikoresho ku buryo
bitarenze
mu myaka 2 nzaba mfite salo yanjye kandi mbikuye muri uyu mwuga nkora.
Ese wowe udukurikiye niki wavuga ku buzima bw'abakongomani babayeho by'umwihariko ku bijyanye n'akazi bakora ka buri munsi? Kohereza igitekerezo cyawe kuri nimero 0784128232 cyangwa se 0782208232. Mbere yo gukomeza reka dushyiremo iyi ndirimbo y'abanyarwanda ariko ikaba yarakozwe mu njyana ya rumba, njyana imenyerewe cyane mu bakongomani.
Le maître d'école vous avertit. Comme un consigne batte, si nous m'en pamba. Y'a dans les œuvres à bête et ton rabat gratte-ciel. Et DJ Paya, ça pas n'a brillé là. Léla.
Ni Fouzako.
Aïsou, Valirende.
Marinao.
Urquangor, Quavor, Quaendera, baby.
Badou tege mi paka, baka tu vuganabi. Imbere abate, ingo dutane.
Caravane passe sous cater.
Twizere ko indirimbo yabashimishije by'umwihariko abakongomani ndetse n'abakunda injyana ya rumba. Bamwe mu bakongomani baba mu gihugu cya Congo hari uburyo batekereza ku mibereho y'abakongomani ba hano mu Rwanda. Association Enyenye ni imwe muri association y'abanyekongo ibarizwa mu Rwanda. Twumve icyo umuyobozi wayo abivugaho. Ni mu kiganiro yagiranye na Nadine Uwamahoro.
Je m'appelle Lukongo Londo Jean-Baptiste.
Nitwa Rukongo Jean Baptiste. Nkora akazi kajyanye n'iby'amashanyarazi no gukora ibinyabiziga. Ishyirahamwe ryacu ryitwa Enyanya. Hashize imyaka itatu nibwo nagize igitekerezo cyo kurishinga kugira ngo abakongomani baba mu Rwanda bajye bahura basabane baganire.
Nkawe nka perezida uhagarariye iryo shyirahamwe watubwira muri makeya ubuzima abanyamuryango baba babayemo hano mu Rwanda.
Nakwiheraho ndi umukongomani mbi inaha mu Rwanda. Kuva mpagera sindahagira ikibazo. Ku bijyanye n'abandi banyamuryango nabo ndakeka nta kibazo bafite ku buryo babona ibibatunga hano mu Rwanda, ibiribwa ndetse rimwe na rimwe ashobora no kujya muri bare akagura agacupa cyangwa se muri resitora.
quelque part dans un bar ou dans un restaurant.
Hari bamwe mu banyekongo bari mu gihugu cyo muri Kongo usanga bavuga ko abakongomani baba mu Rwanda bakora akazi gasuzuguritse. Nko kuba umwogoshi cyangwa se umukwaferi umutayeri.
Est-ce qu'avec un salaire de $200, c'est un fucking job? Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont dit.
Hari umugani wo mwiringa ruvuga ngo
makambo ya koyoka ifo omona ngo na misopondi
bishatse kuvuga ukavuga tarabona ifo kivyinda mabwire aho ugushaka uburyo umaze ukibonera n'amaso yawe kuko hari n'igihe warenganye umuntu kandi ari umwere kubera amabwire ibyo byose babwirwa n'amabwire by'ababyiza ariyiziye konyine bakirebera ese noneho twe turi mu Rwanda kubera iki tutari twataha umukongomani uba mu Rwanda afatwa kimwe nk'umunyarwanda dore ko niyo wanahura n'ushinzwe umutekano agusaba ibyangombwa ukamuha ikarita y'itora yawe yo muri Congo nta kibazo uhaca wembye ibivugwa byose n'amabwire hano mu Rwanda nta kibazo dufite
ce sont des racontars c'est faux et archifaux nous nous vivons très bien.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Ubu tunageze muri wa mwanya w'ikinamico nyiramubande dore ko muba mwitegereje muri benshi.
Gakuru we mama sufutura mukizwa n'iki koko ma
ya mfite ubwoba sinzi ko nta n'umutumbire uzi ko nasomye ho rimwe kukanya nahita ngo gacuru
nanye naguye nk'igiti uzi ko nakanguwe na bya byone byari byatwanjamye bishaka kuturya
ahora ni
yabo cagato cyangwa imari yagiye kera
ariko uzi ko biriya bintu twanyuye inzoga ni nabyo byatumye tuhita dusinzira kandi niwe wanshutse ngo dusome kuna tutazankurisha.
Ese twari gukomeza gutwara ibintu tutazi. Ko nabonaga bisa nk'amazi se. Hari nzi niyo numva birashariye.
Sinakubwiye ariko wowe watwara amazi bakwishyura amafaranga nakuriye. Gusa nkurikije ukuntu umutwe wanjyaga. Uko numvise bavuga yari inzoga. Kahumbwira. Mama Yusuf tuzamwishaye.
None se mwana wa
ndakumva mama
muganga yakubwiye ko hari icyo biri butange
yewe simbizi
urabona ari bworoherwa koko
yewe koroherwa ubwo ari bworoherwa ariko kugeza ubu ntarazanza mu kafe
maze nawe
mwaramutse kante
mwaramutse nyine
nawe haba n'ukwihangana kante narayemenye ibyabayeho mu gicuku ndavuga ntirekanze kubageraho mu gitondo kwa muganga
yego
ameza tese
aha nuko barubukeye
ubundi ubwo ayo mazi yangana giki ku buryo yaterura umuntu akamujugunya mu kabande koko
ngo ni impamba yose
aho sabagizi banabi bamuhohoteye bakabyitirira abazi koko
aha mubyeyi bararengana byose ni wowe wabyikururiye
utese kandi
dore umugabo wanjye yageze atya atazi shoka ngo agiye kwihumura ku bantu bo mu
rwanda yego ko mana yaye
ngo baramwangirije ngo bamuteye amabuye uri kumva nibwo agiye yadukira impombo ijyana amazi mu nkambi maze arayadukira si ukuyisatagura yiva inyuma
yagasana imana yanjye reka impombo ingana kuriya
abivuga
surabizi yego mana yanjye akanakumira rwose
nyina w'umu twe twumiwe ntabwo ntabwo bagira uguze ibintu amazi yangije ukuntu bingana ahubwo mama mwitege ibihano ubuyobozi buraza kubafata
ibihano gusa se bishobora no kumuviramo igifungo ahubwo
ntabwo uke
uza akayabo k'amafaranga yakoreshejwe kuzamura amazi kugira ngo abaturanyi bacu b'impunzi nabo bayabone ubu twese se ko tubuze amazi biragenda bite
ngo kumufunga
kandi narabivuze ko guhimana kwanyu kuzatugiraho ingaruka zikomeye ubu se koko tuzongera kubona amazi bigenze gute muyo
cyakoze mbaba kiriya kigabo kiraduhemukira
atari wowe se
niyo nahemukira umugome nte sha sinageza hariya rwose inzira karengane zingana gutya zibigenderemo koko
erega muyo wishe uruhinja n'uwishe umuntu mukuru bose n'abicanye ubu se ko mwagiye mukarandura imyaka abana be ntibabigendeyemo
ariko ngo itiyo y'amazi yaramukubise
umva ikigushimisha
abantu bose bagira ngo ni inkuba
se birashimishije
sha ubonye yafasha amazi yaramunkosoreye rwose ariko niyumve nawe naba aryamye kwa muganga wenda yahakura isomo
bikakungura igisemo yo
mwishimo
nyamara icyiza ni uko mwatuza mugaturana mudashihura
mugaturana nana
Allo?
Tonto.
Oui.
Nahiri kare nguhamagara ngo kwifata.
Nari ndi busy.
Koko wambabari.
Oya warambaje rwose. Wanyumviye ubusa.
Erega nagize ubwoba Tonto.
Ariko se minyo wagize ubwoba bw'iki?
Nukuri nyumva.
Uziko warize nkageza gucuranga radio kugira ngo abaturanye batabyumva bikangaye byo usankakureka.
Mana we, ese ubwo ni ubwoba nari mfite wowe.
Warambaje rwose. Warambaje pe. Nihangana siki.
Kandi mbabarira nuko tsa gahundu zikomeje.
Ah.
None hose nshobora kwinjira nkareba umugabo wanjye uko amerewe nkaba nana muganiriza muga.
Uretse madam, umugabo we ntarabasha kuvuga. Ahubwo icyo nari nguhamagariye nagira ngo nkubwire ko kugeza ubu serumu zishize.
Serumu? Zashize se nizo zonyine zivura ntabwo mwamuha no ku binini.
Oya kandi. Ibi nini tubiha umuntu utangiye kuzanzamuka. Kubera ko akirembye, akeneye gushyirwamo indi serumu.
Yo, ubwo se koko turabigenza gute muga? Ubwo ntari budupfiraho koko?
Ya, humura madam. Ahubwo se mufite amafaranga yo kumuvuza.
Avuye he se? Avuye he rwose ko ari ugupfunda imitwe rwose mugira uko mutugenza?
Reka mbashimira noneho kuba mwitabiye muri benshi.
Noneho na minyone yaje. Umenye inama y'uyu munsi idasanzwe na.
Reka bisaze birakenewe. Uratangiye. Wese ko waje.
Ariko mbegeti nawe.
Nanjye yaranyobeye.
Reka undi mwana. Umva aratamenye uwo mwihorere. Ntabatindiye rero. Nagiraga ngo dusubukure gahunda twihaye. Hii. Yo gutangiza ibikorwa n'ibiganiro by'amahoro duhereye inaha iwacu.
Rero gifatanya. Numva twahera kuri ya makimbira n'amazi meza akubwira.
Aya ese.
Amwe yateje ikibazo cy'ibura ry'amazi mu ntambi ya rwego rwo mu ngingo zawe.
Yego rwose gako. Nibyo ubushize navugaga. Ko tugomba guhera iwacu.
Iwacu kubera ko n'undi nibyo bintu
byumvikana. Ngaho nimumbwire. Mukurikije aho ikibazo kigeze murabona nk'urubyiruko tugomba gukora iki kugira ngo dukemure umwuka mu bututumba hagati y'impande zombi
abanyeshuri bafashe ya mbere mu gukemura amakimbirane ari hagati yabo mu nkambi ya Rwejuru na Gasimbanyo wo mu Ruhizi ese mama azabigeraho naho ubuta
Gayo nguko nizere ko mwanyuze. Tutimo duteze amatwi rero uyu ni wa mwanya wakenewe ubutumwa bwanyu mwe mwese mwa mwatwandikiye. Tudatinze reka duhikaze mugenzi wacu Shyaka Maurice. Karibu Maurice.
Mpayikaze mwese turi kumwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu. Ubutumwa bw'abatwandikiye muri iki cyumweru gitambutse bwibanze cyane ku kiganiro cyavugaga uburyo biyemeje kubana basezerana imbere y'amategeko. Ubu butumwa rero katubuhere kubwahabwa umuremyi Jean de la Paix ati ndi mu majyaruguru. Akomeza avuga ko ivangamutungo risesuye ari ryo ryiza kuko rituma kwizerana hagati y'abashakanye kwiyongera. Ibi akaba bibona kimwe na niyo nshuti nawe ushimangira ko ivangamutungo ari ryiza ku bw'inyungu z'abana babashakanye kugira ngo bazagire uburenganzira ku by'ababyeyi babo. Naho Rugamba Nathani umukunzi wacu uri mu karere ka Nyagatare ati hari abasezerana kuvanga umutungo ariko bakarenga bakawuvangura kubera urukundo ruke. Nsengiyumva Corneille ati kuvangura umutungo biragoye bitewe n'isoni kuri bamwe kuko bitamenyerewe mu muco wacu. Undi mukunzi wacu witwa Inosa ati gusezerana ivanguramutungo ni iby'abatizerana kuko ababaye umwe bakwiye kuvanga byose bagahuza imbaraga zabo. Reka ubutumwa bw'abatwandikiye tubusoreze ku bwa Etienne uri mu karere ka Bugesera wo mu ntara y'Iburasirazuba yagize ati mpagaze ku ruhande rw'abasezerana ivangamutungo kuko ari ryo ryuje urukundo. Yasoje ubutumwa bwe ashimira cyane abajene bo mu nkambi ku rugamba rw'amahoro barwanye. Nawe hari igitekerezo ufite ku ikinamico Nyiramubande ndetse n'ikiganiro ejo wadusangiza ibitekerezo byawe unyuze kuri adresse zikurikira. Nimero ya telefone ni 0728 0282 32 ndetse na 0784 12 82 32. Nongere nzisubiremo ni 0728 0282 32 ndetse na 0784 12 82 32. Ndetse wanatwandikira unyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook ariko Ejo Youth Echo ndetse wananyura no kuri email yacu ariyo ejoyouthecho@gmail.com. Naho ku bakunzi bacu bashaka kwiyumvira ibiganiro byacu byahise bajya ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyouthecho.org. Mwakoze kubana natwe naho ubutaha.
Reka tubabwire ko ikiganiro cy'uyu munsi ari aha tugisoreje. Tubibutse ko twaganiye ku buzima abakongomani babayemo mu Rwanda ndetse tukareba n'icyo bene wabo baba mu gihugu cya Congo babatekerezaho. Tukaba kandi twumvisha abakongomani baba mu Rwanda bakora imirimo itandukanye. Uhagarariye imwe mu mashyirahamwe y'abakongomani batuye mu Rwanda nawe yatunyuriyemo muri make uko abakongomani babayeho mu Rwanda kandi iri shyirahamwe ryabo bakaba bafitemo n'abanyamuryango b'abanyarwanda. Ufite igitekerezo cyangwa inama watwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ugahamagara kuri nimero 0784 12 82 32 cyangwa se 0728 2082 32. Kuri Facebook watubona wanditse Ejo Youth Echo hanyuma ukajya atangirwa ubutumwa ukohereza igitekerezo cyawe. Naho email yacu yo ni ejoyouthecho@gmail.com. Ikiganiro naha tugisoreje. Dushimiye mwese mwaduteze amatwi tunabararikira kuzakurikira ikiganiro ejo cy'ubutaha. Uyu munsi muri studio mwari kumwe nanjye Hosine Mugwaneza naho Hoje Nigena ni waruyoboye iki kiganiro. Mugire ibihe byiza aho muri hose mwumva Radio Ijwi rya Amerika. Bye.
Ndibi mwishi wanjye utari kuragota nta mugorana niri umugabo ya mwitumiye oya ntibishoboka yokunanira gute uramuhenda henda ukamuhutunu ukamuyagira neza utuntu twutugugu kandi na wewe nta byawe.
Burya mesi ibyigwa ntibingora cyane gusa nuko hari aba profe bamwe bamwe bari compliqué kandi najye ndamutse nje nuhava nsanga atari huri
ibyo wari uzi ko bose bameze neza nka jewe niba ushaka abanyagumako ariyo ndayaguha nk'ibyimeze kuza naho uzovugana kuri fone si sawa.
Bakunzi ba studio ijambo mugiye gora mukurikira igikino kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha 12:15 zo ku mugoroba. Studio
Radio Ijambo kandi igiye kugirabashikiriza ikiyago cha politike iminsi yose kuwa gatatu no ku munsi w'Imana kuva saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Iyo Ijambo ya Set for Common Ground irasuye kubaha ikaze.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Mbasuhuze bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose murakomeye. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi abadepite n'abasenateri barangije kumva neza no kwemeza ibyifuzo by'abanyarwanda bagera hafi miliyoni 4 aba n'abanyarwanda banditse basaba iyo nteko ko yavugura itegeko nshinga kugira ngo president w'u Rwanda usanzweho Paul Kagame akomeze ayobora u Rwanda nta nkomyi. Kuwa kane w'icyumweru tariki 5 y'ukwezi kwa 11 nibwo abagize umutwe wa Sena y'u Rwanda bemeje 100% ishingiro ry'umushinga wo kuvugura itegeko nshinga ngo president Paul Kagame akomeze kuyobora. Ni nyuma y'icyumweru kimwe gusa abadepite batoye nabo 100% uyu mushinga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika I Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa ukurikirana imirimo y'inteko imitwe yombi niwe ugiye kutugezaho uburyo n'impamvu abasenateri bageze ku mwanzuro w'100%.
Agaragariza Sena impamvu yisaba gushyigikira inshingiro ry'umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo Perezida Paul Kagame yemererwe kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nyuma ya 2017. Bwana Mukama Abbas, Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ushinzwe abakozi n'umurimo mu mutwe w'abadepite, yashingiye ku busabe bw'abaturage hafi miliyoni 4 bavuga ko bagikeneye Perezida Kagame.
Twibutse ko hari Abanyarwanda batarenze 10 nabo bifuje ko ingingo y'ijana rimwe y'itegeko nshinga itahinduka. Banya kubahwa, ikigaragara nuko Abanyarwanda benshi basabye ko ingingo y'ijana rimwe y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa 4/2023 nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu yahindurwa kugira ngo Abanyarwanda batibuze amahirwe yo gukomeza kuyoborwa na nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika, igihe barangije manda ye y'umwaka w'2017.
Nk'uko byagenze mu cyumweru gishize mu ngoro y'abadepite, nta mpaka zityaye zaranze abasenateri ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga Perezida Kagame akomeze gutegeka. Uretse ibitekerezo byo gushyigikira ndetse no gushimangira ibyakozwe.
Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Sena ku ijambo mumpaye, kimwe n'abagenzi banjye ndagira ngo nshimangire ko nshyigikiye ishingiro ry'umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda.
Ndashima rero uko byakozwe kandi ndashimangira yuko iri shingiro dukwiye kuritanga abanyakubahwa basenateri.
Ngira ngo kandi ngaragaze ko nshyigikiye ishingiro ry'uyu mushinga.
Umushinga w'itegeko nshinga rivugururwa mu ngingo y'ijana na rimwe yaryo yo ntandaro y'ibi byose rirateganya ko manda y'umukuru w'igihugu ari imyaka 5 ishobora kongerwa rimwe, mu gihe ririho riteganya imyaka 7 nayo yongerwa rimwe. Ingingo y'ijana na 72 y'uyu mushinga irateganya inzibacyuho y'imyaka 7 nyuma ya 2017 ubwo manda ebyiri z'umukuru w'igihugu Paul Kagame zizaba zirangiye. Iyi ngingo ivuga ko hitawe ku busabe bw'abanyarwanda bwabayeho mbere y'uko iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira kubahirizwa. Bushingiye ku bimaze kugerwaho mu kubaka u Rwanda no kubaka umusingi w'iterambere rirambye, Perezida wa Repubulika urangije manda ivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ashobora kongera gutorerwa manda y'imyaka 7. Mu gihe hari aho byabereye amayobera y'inzi bacyuho bavuga ko nta mpamvu yayo kuko nta kizaba cyabaye kidasanzwe, nta musenateri n'umwe wayikomojeho muri ubwo buryo uretse kwishimangira bavuga ko ifite amakosa y'imyandikire agomba gukosorwa. Babimburiwe na senateri Tito Rutaremara, rumwe mu bagize uruhare mu kwandika itegeko nshinga rya 2003 u Rwanda rugenderaho, bavuga ko ritakijyanye n'igihe.
Kuki mwabigize ngo hitawe ku busabe bw'abanyarwanda kandi itegeko nshinga ari n'iry'abanyarwanda? Bazaba bavuga abandi banyarwanda bo mu mahanga bahehese ngana ibyo tujya ngo twumve nabantu niba bagikosora tuzari ko twagikosora muri komisiyo politike
numva rero iri ya ngingo yazagira uburyo igororwa ku buryo bitakumva yuko ari nko kwisobanura
ngira ngo biri yabikurikiraho twebwe abanyarwanda impamvu umutekano iterambere bira byose nibyo birumvikana ariko mwiranga shingiro ni twebwe abanyarwanda twiyemeje turiyemeza dufata gahunda yo kuvugurura
bice bibazaga kuri iyi ngingo depute Mukama yabahaye igisubizo
twabanyushye ko ari ubusabe bw'abanyarwanda byumvikana yuko atari intego ishinga amategeko n'ubwo tubifite uburenganzira cyangwa atari guverinoma ngo yicaye ihitamo guhindura inyungu y'101 n'abanyarwanda ari nabo bafite kuri icyo ngingo ya kabiri ku butegetsi ari ubwabo babikora binyuze muri referendum cyangwa kubabahagarariye barubahirije rero ingingo ya kabiri babinyuza kuri utu tubahagarariye kugira ngo turebe ukuntu twakwandika itegeko ishinga rijya n'ibyifuzo byabo niyo mpamvu nyakubahwa ubona twavuze ko yite ku busabe bwabo ni na byiza ko tubyandika uwo ari we wese abyumve yuko ibyo twakoze iyo turi gukora ubu turi kubikora mu izina ry'abanyarwanda bafite ububasha
iyi ni inshuro ya gatanu itegeko nshinga u rwanda rugenderaho kuva mu 2023 rivuguruwe umwe mu basenateri 24 yumvikanishije igisa n'impungenge ku burambe bw'uyu mushinga ni senateri Charles Uyisenga
itegeko nshinga ryatuye muri 2023 ryagize amavugururwa agera kuri 4 muri iyi myaka 12 ishize ku buryo nibaza ni ese uyu mushinga w'itegeko nshinga dufite icyizere ki ku burambe bwawo nta vugururwa ribayo
bwana Mukama Abbas umuyobozi wungirije ushinzwe abakozi n'umurimo mu badepite avuga ko itegeko nshinga riri kuvugururwa ritadadiye ko aho byaba ngombwa ryavugururwa
ni ukuvuga yuko twagerageje kugabanya ibyatuzatuma ivugururwa byinshi byazibiretse mu mategeko ariko mu gihe habaye kesi yatuma tuvugurura itegeko nshinga byonya kubaho byo bizakorwa
nyuma y'ibibazo bike no kungurana ibitekerezo Bernard Makuza perezida wa sena yahise atangaza ko umushinga wemewe 100%
ishingiro ry'umushinga ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo ku itariki ya 4 Kamena 2023 ryemejwe n'abasenateri 24 nta waryanze nta wifashe nta n'impfabusa ishingiro rikaba ryemewe
uyu mushinga w'itegeko inteko rusange ya sena yemeje ukomereje muri komisiyo ya politiki n'imibereho myiza y'uyu mutwe bawunononsora inama y'abaminisitiri izabone kuwemeza mbere y'amatora ya kamarampaka nta gihe ntarengwa cyatangajwe cyo kuba sena izaba yawurangije gusa icyo batangaje kuvana mbere nuko ari ukubyihutisha vuba na bwangu imiterere y'uyu mushinga w'itegeko nshinga igaragaza ko igihe perezida Kagame yakomeza kwiyamamaza agatsinda yategeka kugeza mu mwaka w'2034 akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
kwibutsa kandi abatwumva ko mu cyumweru gishize nabwo umunyamakuru Eric Bagirubusa yari yakurikiranye imirimo yo mu nteko icyumba cy'abadepite nabwo aratubwira uko byari byifashe
kabo yatabangamiwe ibiteganywa mu ngingo 101 hitawe ku busabe bw'abanyarwanda bwabaye mbere y'uko itegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa bushingiye ku bibazo byihariye u Rwanda rwasigiwe n'amateka mabi rwanyuzemo n'inzira igihugu cyafashe yo kwivanamo ibimaze kugerwaho no kubaka umusingi w'iterambere rirambye hashyizweho manda imwe y'imyaka 7 ikurikira isozwa rya manda ifungwa mu gice mu gika cya mbere cy'ingingo ngira ngo niyo manda dushyizeho y'imyaka 7
Uwo ni Madame Donatire Mukabarisa ukuriye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite avuga ku ngingo y'172 nyuma y'uko inteko yoboye itoye 100% umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame abone amahirwe yo kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda iyi ngingo iravuga ko nyuma ya 2017 Perezida Kagame arangije manda ze ebyiri yemererwa n'itegeko nshinga uziyamamaza wese nawe arimo igihe azaba yabyemeye azatorerwa gutegeka u Rwanda mu gihe cy'imyaka 7 yarangiza akabona kwiyamamariza manda y'imyaka 5 yemejwe mu ngingo y'101 abadepite ubwabo nta byinshi bayivuzeho ariko mu kiganiro n'abanyamakuru nta n'umwe wagiye kuri iyi ngingo barabaza impamvu abadepite bahisemo gushyiramo inzi bacyuhoye imyaka 7
iyo hariho ibihindutse ukurikije n'ibyari bisanzweho kuko tuba tuvuga ngo itegeko ritangira gukurikizwa igihe ritangajwe mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda cyangwa se rimaze gushyirwaho umukono na nyakubahwa perezida wa Repubulika rigatangazwa mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda ni ukuvuga ngo bya bindi byari guhita byiyapurika ariko hari ibyo twashingiye hari aho dushaka kugera niyo dufashe icyerekezo 2020 turashaka kuba middle income country hari ibipimo twihaye byo kuzageraho icyo gihe twifuzaga kuzakomeza muri uwo murongo hanyuma igihugu cyamara kuba stable cyamara kuba aho kugira aho tukifuza hagatangira noneho ya manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa ishuri.
Ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yo yabaye imbarutso kuguhindura itegeko nshinga, rubanda rusaba ko yahinduka. Yemera ko nta ugomba kurenza manda ebyiri ku mukuru w'igihugu imwe ku myaka 7. Irigiye kuvugururwa hashyizweho imyaka 5 yongerwa rimwe. Gusa abaturage bo basabaga ku itegeko nshinga nirihinduka Perezida Kagame yategeka ubuziraherezo. Niba ubutegetsi butangwa na rubanda kandi ibitekerezo byabo bigomba kubahirizwa, kuki batemeje ko Perezida Kagame byagenda bityo? Ikina cy'umukuru w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yagitanzeho igisubizo.
Nagira ngo nongere subiremo ko itegeko nshinga ridakorerwa umuntu. Itegeko nshinga rirafunguye ku Banyarwanda bose. Uwabashaka kwiyamamaza kuyobora igihugu akajya imbere y'abaturage akabereka gahunda ye bakabona barayishimye akabakorera neza afite uburenganzira bwo kuyobora igihe cyose akorera neza abaturage. Ariko ntabwo twakwibagiza ko n'abaturage batubwiye bati turamushaka ariko ntabwo dushaka ko mufungurira abantu bose. Ntabwo rero twagomba gukora itegeko dushingiye ku muntu. Twagomba gukora itegeko icya mbere cyo twifuza ko rizarama rizaba igihe kirekire tutongera kuvugururwa buri kanya kandi noneho rireba Abanyarwanda bose. Ntabwo twarikoreye umuntu kandi nta naho bigaragara ko ari umuntu umwe twarikoreye. Ntabwo byashobokaga mu rwego rw'amategeko gukora itegeko nshinga turi kurera umuntu.
Ukurikije uko uyu mushinga w'itegeko umeze bisobanuye ko kuva mu 2017 Perezida Kagame akomeje kwiyamamaza yategeka u Rwanda kugeza mu mwaka w'2034.
Nibyo rwose arayemerewe, ahantu hamwe tugeze tubuza uwashaka kwiyamamaza kuko twavuze ko ibiteganywa mu ngingo y'ijana na rimwe bizatangira gukurikizwa nyuma y'iyi myaka 7 ya nyuma ya 2017.
2034
bishatse nta tegeko rimuzitira.
Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Aho byari mu nteko kuwa 4 tariki 29 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Mu kiganiro cyacu uyu munsi nkuko twabikoze mu cyumweru gishize, turagaruka ku bijyanye n'imirimo yo kuvugurura itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho. Dusubije amaso inyuma ariko, u Rwanda kuva rwabona ubwigenge tariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 2062 rumaze kugira amavugurura itegeko nshinga menshi. Itegeko nshinga rya mbere u Rwanda rwagendeyeho ryemejwe 1962. Iri tegeko ryaje kuvugururwa mu 1978. Irindi vugurura ry'itegeko nshinga ryabaye mu 1991. Itegeko nshinga ry'u Rwanda kandi ryongeye kuvugururwa mu mwaka w'2003. Gusa hatwabibutsa ko hari imyaka u Rwanda rwabagaho nta tegeko nshinga nyirizina rugenderaho, ahubwo rugendera ku mategeko shingiro, amasezerano cyangwa se andi matangazo atuma imirimo y'igihugu ikomeza ikagenda nta tegeko nshinga rigenderwaho. Nibutsa kandi mwe mutwumva muri uyu mwanya ko ikiganiro tugiye kubagezaho nyirizina cyakozwe mbere y'uko abagize umutwe wa Sena mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda batari bagafashe umwanzuro wabo kuri uyu mushinga w'itegeko nshinga. Ibyavuzwe muri iyo kiganiro byumvikana ko byari mbere y'uko abagize Sena bafataho icyemezo. Muri icyo kiganiro twari twatumiye bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa guverinoma y'u Rwanda kugira ngo nabo twumve icyo bavuga ku kibazo cy'uwo mushinga w'itegeko nshinga ry'u Rwanda. Mpere i Kigali mu Rwanda.
Uyu nitwa Boniface Twagirimana, abandi umuyobozi wanjye wungirije CDI
Nkingi. Ndabasuhuje cyane bwana Boniface Twagirimana, murakomeye?
Turakomeye na Kigali.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe
na Gervais Tondo, akaba umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro nyarwanda RNC.
Ndabasuhuje cyane bwana Gervais Tondo, muraho neza namwe?
Muraho neza ikintu we na mahoro.
Na mahoro hano muri studio zacu Washington DC. Mbahereho gato bwana Twagirimana Boniface mu ishyaka FD Inkingi. Mwe uyu mushinga w'itegeko nshinga wemejwe, mwe mwakiye mute ni ibintu mubona mute?
Mu by'ukuri nk'uko twagumije kubivuga, umushinga w'itegeko w'itegeko nshinga ni umushinga utari ukenewe, utari na ngombwa, kuko bigaragara ko washyizweho kugira ngo gusaba no kubaha Perezida wa Repubulika Paul Kagame izindi manda mu gihe yarangije igihe cyo kuyobora agomba kurangiza 2017 agatanga ubutegetsi mu mahoro. Nta kiri gishasha ni nkuko twabifataga tubona ari ibintu bitaye ngombwa kandi tubona bifungurira igihugu cy'u Rwanda amakuba, niko navuga kuko u Rwanda afite amateka y'abayobozi bagiye banga kuva ku buyobozi bakavara uko bibaye nabi. Tubona rero mu by'ukuri uyu mushinga uri kongera gusubiza igihugu mu kaga, kuko urebye iteko nshinga riguhinduka kubera inyungu z'umuntu umwe, Perezida Paul Kagame, akaba rero tubona ari akaga mu biri ku gihugu no ku Banyarwanda.
Abakurikiranye neza imigendekere y'uko iki kibazo kigeze aha ngaha, n'uko ahanini hari Abanyarwanda basabye bifuje ko iri tegeko ryahindurwa, babisaba inteko.
Biriya ubibwiye nk'umuntu w'umunyamahanga ashobora kubyumva akagira ngo n'Abanyarwanda babisabye, ariko ibintu byateguriwe ahandi hantu, Abanyarwanda bashyirwa ku ngufu ngo babisinye ko babyemeye ko bihinduka. Mu gihugu cy'u Rwanda rero, aho umuturage atemere kugira icyo avuga kijyanye n'ibyo ishyaka FPR ryatekereje cyangwa ryifuza ko byakorwa, birazwi ko agomba kwigura kugira ngo agikore, kugira ngo acungure ubuzima bwe. Ubwo rero mu by'ukuri kuvuga ngo Abanyarwanda barabisabye, nibwira ko nta Munyarwanda wakwifuza ko umuyobozi uyoboye u Rwanda wese yaba hari uko ibintu bigenze nabi, cyangwa yumve ko ari hejuru y'abandi Banyarwanda, cyangwa adahari mu bintu byacika. U Rwanda urwo Abanyarwanda bose, kandi dufite Abanyarwanda benshi cyane bashobora kuyobora igihugu, ntabwo ari Perezida Kagame wenyine. Niyo mpamvu Abanyarwanda ushobora kubabeshyera, hari yumvikana hari abafite inyungu kuri Perezida Kagame hamyeho kugira ngo bagumye wenda bafite imbehe zabo.
Ndabashimiye cyane. Bwana Gervais Chondo, namwe iki cyemezo cy'abadepite bo mu Rwanda mwacyakiye mute?
Murakoze Bwana Karekezi. Ngira ngo nk'uko Boniface ndamaze kubisobanura, biragaragara ko icyemezo cy'abadepite ntabwo navuga ngo n'abadepite bagikoze, navuga ngo ni icyemezo cya Perezida Kagame washaka kugira ngo yiyongerere manda. Ntako rero wavuga ngo abadepite bari gukora ibitandukanye n'ibyo Perezida Paul Kagame yifuzaga. Ikibabaje ni uko batandukanyije, ubundi icyo yifuzaga ni uko aguma ku butegetsi akazarinda bugwaho. Iyo bagenda bagakurira kuri iyo ngingo yonyine y'101 yagira ngo yanakeneye kwihindurwa kugira ngo akomeze ayobore igihugu, ntibajye gutandukira ngo bakore n'ibindi, ntibajye gupfusha amafaranga y'igihugu ubusa. Ngaho barimo barirukanka hirya mu baturage babashishikariza gusinya za petition, ngaho bajya gushaka kubatesha igihe cyo kujya guhinga, bashaka uduseke n'amasanduka yo kugira ngo batware izo petition mu badepite. Ngaho abadepite baraba badasinziriye, basa n'abahamuka bibaza niba koko ibintu babasaba gukora bakwiye kubikora. Ibyo byose nk'aho bidahagije, bakajya no mu zindi ngingo zitari ngombwa kugira ngo zize zakorwa.
Ingingo se muvuga zitari ngombwa mu zemejwe n'abadepite ni izihe, Bwana Chondo?
Njye ndashaka guhera ku irangashingiro ry'itegeko nshinga, aho bagize gutya Imana isumba byose, Imana ishobora byose, bakagenda bakajya kuyivanamo. Bigaragara ko basa n'abaciye Imana mu Rwanda, bigaragara ko basa n'abarimo gukora Imana mu jisho, bigaragara ko ubundi iyo bibakundira baba banditsemo ko ari Kagame usumba byose, ari Kagame ushobora byose. Basanze batabasha kubivanamo, bavanamo n'Imana, basa n'abaciye mu Rwanda kuva bayivanye no muri iryo tegeko bajyaga bashingiraho, ari nayo no mu ndahiro y'umukuru w'igihugu yarahiye avuga ati Imana izabimfashemo, ugasanga uratandukiriye ugiye nanone kuvanamo n'ibintu Abanyarwanda bose no ku isi yose n'abayisilamu ibintu bemera, nubwo bavuga bati na Allah, ariko bavuga Imana ukavuga uti ngiye nyivanemo nahano. Ibyo byose kugira ngo bashimishe Perezida Paul Kagame.
Nagira ngo n'ubundi ngaruke gato kuri Bwana Twagirimana Boniface wa FG Inkingi muri mu Rwanda. Bwana Twagirimana, abasesengura politiki y'u Rwanda n'abanditse muri iyi minsi ku bijyanye n'uyu mushinga w'itegeko, hari abagarutse cyane ku kibazo cy'inzibacyuho Bwana Chondo Gervais yarakomojeho. Inzibacyuho y'imyaka 7 izatangira muri 2017. Iyi nzibacyuho muyisobanura mute cyangwa se yumvikana ite kuri mwebwe?
Iriya nzibacyuho irebye neza ni amayeri nyine ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi bisa nk'aho ryakoresheje. Nibwira ko biriya bakoze kwari ugutinya kwandika mu itegeko nshinga ko Perezida Kagame yemerewe kwiyamamaza kugeza igihe azapfira, nk'uko babivugishaga abaturage, kandi nyamara mu by'ukuri bo ariko bifuza. Nibwira ko nta kantu bashyizemo kugira ngo bereke Abanyarwanda ko Perezida Kagame atagiye kuyobora ubuziraherezo nk'uko bagomba kuba barabyanditse. Baravuga ati reka tubyite inzibacyuho, ariko
mu byukuri birebye neza ukareba ukuntu bavuga ko agomba kuzamura kugeza 34 nta n'igitangaza cyaba mu gihe aramutse anagejejeyo 34 bakongera bagahindura bakavuga ko yakoze ibintu by'ibitangaza agahamaho mbona ngiye kugitiranya mbona ari amayeri bakoresheje kugira ngo batandika mu itegeko nshinga ko agomba kuzayobora kugeza igihe azapfira nk'uko bigaragara ko ishyaka rya FPR ribishaka cyangwa perezida Kagame abishaka bakavuga bateka tubyite inzibacyuho kubera yayoboye neza ubwo yiza ari inshingano ze n'imbaraga nabikoze koko ayazahiriye ko azarohora Abanyarwanda neza si impamvu yo kugira ngo bakore inteko ishinga rishingiye ku muntu umwe ariko twe tubona n'amayeri ya inkotanyi zakoresheje kugira ngo zirinde ko abantu bagumye avuga bati kuki mwamuhaye kuyobora ubuziraherezo
murabyita amayeri bwana Twagirimana gusa mu nyandiko nasomaga muri iyi minsi hari uwasesenguye yandika agira ati kuva mu gihumbi 1994 kugera mu 2034 n'imyaka 40 uwo wanditse agira ati n'imyaka 40 Paul Kagame azamaze ayobora u Rwanda ariko birumvikana kwaho uwo muntu yibeshye gato kubera ko Paul Kagame yatangiye kuba perezida w'u Rwanda atowe muri 2003 bwana Gervais Condomwe iyi nzibacyuho iri ya myaka 7 izarangira hakabona gutangira kubahirizwa manda y'imyaka 5 muyibona mute mu ishyaka ryanyu RNC
nunganira uwo muntu warushije na gukosora wavuze yuko azaba amaze imyaka 40 ngiye mbona ko atigeze uwo muntu atibeshye kuko mu by'ukuri kuva muri 1994 ni perezida Kagame uyobora u Rwanda nubwo twize kugira igitwa bavuga ko perezida ari bizimu yari bizimu ku izina ariko mu by'ukuri ubutegetsi buri hagati mu maboko ya perezida Paul Kagame iyo nzibacyuho imyaka 7 ngibitangira nari navuze yuko ubundi bashobora guhindurira ingingo y'ijana na rimwe ukuntu yanditse bakavuga bati perezida wa repubulika atorerwa manda y'imyaka 7 ashobora kongera gutorwa bagashyiraho akadomo nako akabago ntabwo ariko babigenjeje kubera ko perezida Kagame yakomeje kubabwira ko azabashyiraho amananiza aya ni amananiza yabanje kugenda yabanje gushyira kuri bariya abadepite nabo bose bavuga ngo baramushyigikiye bashyiremo ingingo igaragaza ko ariwe barimo kuvuga ko igaragara ko ari bashaka ariko bayobye mu yandi mayeri bavuge ko ari inzibacyuho none se kubizi u Rwanda rwavuye mu nzibacyuho muri ayo matora yamushyize ku butegetsi hanyuma n'iki gihe ukaguti dufite inzibacyuho yindi y'imyaka nagiye kuvuga izaba igeze kuri 30 uvanyemo iyo ngiyo itanu imyaka inzibacyuho y'imyaka 30 ni ukuvuga ko akazi kaba karamunaniye ahubwo yaretse abantu abandi bakamusimbura bakava muri iyo nzibacyuho bakajya mu nzego z'igihe kirambye
murashaka kumvikanisha muvuga ngo hari amayeri y'ishyaka rya FPR inkotanyi yakoreshejwe cyangwa se ko perezida Paul Kagame hari abo yashyizeho igitugu kugeza ubu perezida Paul Kagame ubwe yasobanuriye abanyarwanda kenshi ko ntawe yasabye ko yahindura itegeko nshinga kandi nta n'uwe yabwiye ku buryo bugaragara ko yifuza kongera kwiyamamariza manda ya perezida w'u Rwanda kugeza ubu ntacyo aravuga bwana Twagirimana Boniface kumushimangira cyane ko ibi byose ari ibintu bikorwa na perezida Paul Kagame kandi ntawe yigeze abitangariza ku mugaragaro
kuri perezida Paul Kagame ntabwo ashobora kujya kuri radio ngo avuge ngo ndashaka ko bigenda gutya cyane cyane ko abazi ko ari ibintu atamenyewe no gukora ariko nk'uko ibintu bikorwa mu Rwanda twe turuba mu Rwanda uko ibintu bimeze nuko amabwiriza abayobozi guhera hejuru yo kugera hasi akurikizwa amabwiriza bavuye hejuru yo ndekera udashidikanya ko bavuye kwa Paul Kagame kandi n'ukeneye n'ubuyobozi n'ukeneye no guhamaho ibyo bivuga ko bivugaga kuva 94 perezida Kagame niwe wayoboraga u Rwanda abandi bariho bari badukingirwe niko umuntu yavuga nta jambo bageraga nta butegetsi nabo kandi barabyivugiye nibaza ko bizimu ngabo yarabuze ngo nimwakire leta yayo ni ukuvuga ko n'ubundi yaje kubona ko atari umuyobozi hari abandi bamuyoboreraga perezida Kagame arakomeza arayobora icyo gihe rero nabwo n'ubu kugeza n'uyu munsi ubona ko ibintu byose biba muri kimwe gihugu perezida Kagame niwe muyobozi n'ukemura byose bijyana rero mu bibazo biba hano mu Rwanda ibibazo biragenda bikazambaza abaturage ntagire umuyobozi ushobora kuba yagira icyo agikemuraho Kagame wenyine niwe uza akabikemura usobanure ko n'amabwiriza yose aza kwa Kagame n'ukemura byose abandi bararebera n'indeberezi ziri aho ngaho
yabwa amabwiriza nta gushidikanya uko ari watanze n'amabwiriza yo kugira ngo barebe ukuntu batekinika ry'itegeko nshinga uko bisangiriza hano mu Rwanda hanyuma akomeze yego rwiziraherezo usanga n'ahantu ikibazo cya kimurwana bwana mudugudu adashobora kugikemura kubera ko asanga ahubwo uburenganzira atagufite ufitwe n'abandi bantu bihereje perezida Kagame n'uzuza gukemura cyo mu mudugudu kubera ko abandi n'ahantu bari aho ngaho gusaba bameze nk'abatagira ijambo bafite ubibaye ubuyobozi ariko batagira imbaraga zo kuyobora badafata icyemezo nta gushidikanya ko ibyo by'itegeko nshinga ariwe wabyifuje kubera ko n'ukeneye guhamaho n'ukeneye nibona niwe utanga gahunda zo kunenga demokarasi mu gihugu kubera ko nta bigaragara ko atashobora guhangana n'abandi bayobozi ntiyashobora guhangana n'abandi bantu ku mwanya wa perezida nta demokarasi ashaka kubera ko gupiganwa ntiyabishobora.
Bwana Twagirimana, uyu uracyari umushinga w'itegeko, ntabwo ari umushinga wari wemezwa, ntabwo itegeko rirenzwa ku buryo bugaragara cyane ko uzakomeza woherezwa muri Sena y'u Rwanda hanyuma bikajya muri referendum y'abaturage bashobora kuwemeza cyangwa bakawanga. Bwana Gervais Utrekada,
ahangaha wenda wahangana nkavugaho gatoya, mu by'ukuri uko nakomeje mbivuga n'umushinga, ariko ndibaza ko kuva watangira wabonye ko mu nteko ishinga amategeko abadepite mu by'ukuri mu bindi bihugu bibamo abadepite atari abantu baraho ngo budukingirizo gusa, abantu barabahana ibitekerezo bakagira impaka bakagera gute, ariko iyo ubonye umushinga uko watangiye bawemeye ijana ku ijana, cyakoreje ubundi hari umuntu umwe wifashe kubera ko bari bavanye n'ijambo Imana, ayo ndibwira ko hari bishobora kutazamugwa amahoro, ariko ubundi bose batuye ijana ku ijana nta muntu ujya impaka, abadepite n'abatarwe n'abaturage ni abantu bari aho ngaho gusa badafite ijambo badashobora gutanga ibitekerezo, aho mu by'ukuri nta bwisanzure bafite no kubaha ibya FPR yabahaye no kubabimira nta kundi nta kindi kintu barenzaho.
Bwana Cundumwe, umuyobozi w'ishyaka rihana demokarasi no kurengera ibidukikije, bwana Frank Habineza tuganira, we yavuze ko asaba Sena y'u Rwanda gushishoza ku bijyanye n'uyu mushinga. Mwe icyo mwiteze kuri Sena y'u Rwanda ni iki?
Nta kimwe twitezeho kuri Sena y'u Rwanda n'ibyo by'umuyobozi wa Green Party yakomeje kujya agenda azunga muzunga ngo hagiye mu rukiko rw'ikirenga ngo arimo arashimira yuko ngo manda yabaye imyaka itanu akavuga ko babishima, ngaho arimo arasaba Sena kuzagira icyo ahindura nta kizahindutse, abisobanuye neza mu kanya nanone muri fasi ibintu byo kuvuga ngo Kagame ntabwo yize asaba abantu ko bajya kuhindura itegeko nshinga, ariwe wateranyije intore zigeze ku 2000 azibwira ko azihaye umukoro wo kugira ngo bajye kwiga kuri ibyo bintu, abwira abo bantu ko ibyo bamusaba nari maze kubivuga azabibaha n'abamaze kubashyiraho amananiza aho kugira ngo bagire gutya bashyire umuntu imbere hanyuma nibarangiza bigendere. Ibyo byose iyo ahakana ko atari wowe ubisaba ko bihinduka ababeshi ni cya kinyuma basangamo, noneho rero nkavuga rero ko kuri ibyo bintu byo kujya muri Sena nta kibazahindura, mwabonye ibyo bintu byo nanone twari tumaze kuvuga byo kugira ngo bahindure iriya rangashingiro kugira ngo bavanemo Imana mu itegeko nshinga, bahagaze iminota 10 gusa abadepite, iminota 10 abari babihagaze kuko bitagomba kuvaho baragaruka babitorera rimwe.
Reka twanzure gato bwana Twagirimana Boniface w'ishyaka FDW inkingi aho mu Rwanda mbagarukeho, nakomeje gukomoza ku bantu banditse muri iyi minsi ku bijyanye n'uyu mushinga w'itegeko nshinga, banditse ari benshi cyane kandi benshi basesengura, hari abagize bati niba iri tegeko nshinga koko rivugure nk'uko biteganijwe nta gushidikanya ko mu myaka 7 nyuma 2017 no kuvuga 2024 ko hazongera kazamurwa undi mushinga wo kuvuga itegeko nshinga, mwe mwibona mute?
Ndumva ibyo bintu n'ubundi nabivuze kuva 2003 urabona ko itegeko nshinga kuba baryanitse n'ubundi ni FPR yari yarikoze, ngibuka no mu itora ry'icyo gihe abantu benshi banizwe mu mazosi ngo bakunde baritore kubera byazwe bya manda y'imyaka 7 abantu babonaga ko FPR amere kugira ngo igundire ubutegetsi kuko imyaka 7 hano mu karere n'ahantu yari isanzwe na henshi nta n'ubukunde kwaba. N'ubu rero mu by'ukuri nagombye gusobanura ko biriya byo kuvuga ngo ibi bacyonye n'ibiki ni amayeri FPR inkotanyi iri gukora kugira ngo nyine igende buhoro buhoro, ariko ikigaragara ni uko umugambi wayo muremure ni uko Perezida Kagame agomba kuzasazira ku butegetsi akazamuba hari uko Imana imuhamagaye cyangwa wenda bubanywe ku ngufu. Mu by'ukuri rero biriya ntawakurwa bitera nk'igenga birangariho ngo avuge ngo Perezida Kagame ngo azavaho bazamuka ku butegetsi buziraherezo, hari n'abakabyanga ko ngo bihaye ngo gahunda ngo y'imyaka ngo 400 abandi bakuru bihaye gahunda y'imyaka 100 yo kuba bagundira ubutegetsi bakoresha amayeri ashoboka yose yandi bakunze kujya batubwira ko bafite amayeri ngo niba ari 1000 rero nibwira ko ariyo bari kugenda bakoresha, kandi bakaniga uwo ari we wese wa mugani nk'uko Jeriza avuga wakwitambika n'imigambi yabo, ariyo mpamvu bya demokarasi ntibabikozwa ibyo kuba bateganywa n'abandi babikozwa iteko nshinga rabaye ry'umuntu umwe kandi cyangwa kugira inyungu ku banyagihugu bose bakareshya imbere y'amategeko ari mu nshinga bw'abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko ariko nibiri rikozwe rikaba rikorewe umuntu umwe ikamuha n'uburenganzira bungana kuriya bwo kuyobora imyaka kangari nka kuriya no kuba rihinduye mu nyungu ze ni ikintu gikomeye cyane abanyarwanda batazibagirwa mwimyore mibi ya FPR inkotanyi kandi muri kuyo nkuru twaje kubivuga cinjije mu mateka cyangwa gitangije igihe bibi ku banyarwanda kuko aya mateka yo kugunda ubutegetsi abanyarwanda bafiteho ikintu kibi cyane kandi mu by'ukuri abanyarwanda banyoteye ko umuyobozi yajyaho akavaho mu mahoro.
Ndabashimiye cyane bwana Boniface Wagirimana w'ishyaka FDU Inkingi. Ndabashimiye cyane bwana Gervais Chondo w'ishyaka RNC ihuriro nyarwanda ari naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namwe mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi nongeye kubashimira kandi namwe aho muri mbatumira kwitabira gahunda zacu mutugezaho ibitekerezo byanyu mutugezaho n'ibyifuzo byanyu kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo.
You've been listening to Weekend Programming in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.